on dwelling gathering in Calloway class at 7. In Sambila Safu kuno breakfast abale kulibe kuno kuimbila phone kunyumba kungopeleka moni akuti zinthu zizili bwino ati hello mwanawe tutiwa sulipo koma kunonso zinthu ndesi zuyenda tungokhalila madeya ngolangaye watumvera kwaniba eno ubikirebe komaso tipemberebe wakumwamba madyesa njiwa ndi mileme kukusiye sizingateke ndati ulimbikirebe komaso tipemberebe wakumwamba madyesa njiwa ndi mileme nde kukusiye sizingateke lira komuziyenda ulile komuziyenda koti tili pamtunda pamtunda koma bekhatiyenda tsogoloko kuli ntsetse mwanawe ndiyeno khatiyenda lila komuziyenda yowe kulile komuziyenda koti tili pamtunda mwananga koma bekhatiyenda tsogoloko kuli ntsetse mwanawe ndiyeno khatiyenda Zokoma, moyo wako sukumva kukoma Uli ndi degrees zuyenda nzako kusangalala everyday koma libolo diploma Yes, that's how life goes, ulifunzile dziko just career no sa dodoma Teno kapuntu alilapo, hey, siwe robot koma saima my dear Moli ma ups and downs, jila mumuli miala, muli minga, muli njoka Moli ma ups and downs, oh my god, miala minga ndinsu njoka Kumaso tipemberebe Wakumamba majesa njiwa ndi mileme Kukusie sizingateke Ndati ulimbikirebe Kumaso tipemberebe Wakumamba majesa njiwa ndi mileme De kukusie sizingateke Lira komuziyenda yue Ulile komuziyenda Koti tili pamtunda pamtunda Koma bekhatiyenda Tsogoloko kuli ntsetse mwanawe ndiyeno khatiyenda Lila komuziyenda yowe ulile komuziyenda Koti tili pamtunda mwananga koma bekhatiyenda Tsogoloko kuli ntsetse mwanawe ndiyeno khatiyenda Ulile saleta yowe ngati zakuwawa ya Ulile saleta yowe ngati zakuwawa ya